nisipata gonga shot. Wapi na post? Kimbilia kujenga nunu mabati ya kukate usoni. Ukizipata vuta phone. Wapi na post? Wakimbilia kujenga nunu mabati ya kukate usoni. Bora nipange, nipange, alafu pesa ngu nichange. Nivute kagari nitambe, nipani fulu walidhange. Bora nipange, nipange, alafu pesa ngu nichange. Nivute kagari nitambe, nipani fulu walidhange. Bora nipange.
Usinzeshe, 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 usinzeshe.
Sensation.